another boy on the box. I can say he's the best rapper cause ni mkali mpaka lezeki na jwa mengi kusu yeye nkasema tatosha stressi somo pisi ana uzito wa vina mpaka wete na sifa kuchapa kazi madem mpaka makreti and all in all ni mnyamweze vingike na flows za kinyama kauja pita school you can speak it in short ni mkali cause kokote na fit ndo mana natuzo kupenda na babes kwenye mziki every time yuko smart ananukia madina mbayo yako high kwanza kupendeza fanyi trial lifestyle yake nafanya wengi wanapiga mayo na alafu ana kazi mpya linki kwenye yake bio kiwalani chata ndo anapotokea kipango playlist lazima ngoma yake utaisikia ana sifa kuwa makolabo mengi uko duniani nadhani umeshatambua naye mzungumzani nani country with blessings to you daddy first time maisha club mdolo na chake kipaji ukamfua haswa na kumleta ndani ya jiji aje kukomesha viande marapa sona vipaji rapa bora rapa naongoza kutia fora rapa anaitia ladha kwenye mziki sona kora rapa noma mwenye vesi tam kanya machoma yu rapa naga mpinzani ukimchukia utakona umwa lafu kikubwa metokea maisha chini amepitia se nyingi hadi kwa mkubwa fela weze mina amekutana changamoto nyingi mno kwenye ifana lipofia kwele na style tuzo somkali nani na wana ubato nae kazi bure na choshauri arudi shule mana yangali majungu ni pesa ndo ameka mbele na lafu kingine kwenye kaza naga utani na mwenyasha sema no miss kwa sasa uwezekani anaitwa mbuzi walimwite chamaro nzi zile tishio kutoka kwenye ukoo wa mzee Lunyalile huyu kijana yuko moto na mziki soma sihara na alitabiriwa makubwa na dina utushona bala na sina cha kumpa ila nampa pongezi zake aendelee kukaze la mindo kwanza shabiki yake japo kuna rapa anojaribu kupima uwezo wake sijichosha mlete kwangu ndo lengo la kwa nyumake na bila mashaka loteka zone ni yeye na zikita zao phone you ring talk ni yeye na kama uta play song lolote ulopenda wewe utaposikia jingo kubwa oh my ujue ni yeye mimi na mwita young flex ndo young anayewafinya young ability young mwenye skills Tanzania zima young bitch mbichi la mwenye panchi za kiutuzima na style saluti zako my big bro young lunya another boy on the box venture mix